Club.
King Mamba on the beat.
Konde boy come number one. Hey, dunia mingi. Leo nimegundua tofauti kati ya raha na furaha. Do you know that? Hii dunia ina mambo. Eti kumbe kuna tofauti kati ya raha na furaha. Kale gariste, baby sikuoni. Eti nikajona nisha mvuoni. Utadhani na enjoy. Pombe zimeni chosha nivuhoi, yeah. Dunia ina siri. So kila anekulara moyoni mwake na furahe, yeah. Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Ule niripata rahi lanka gundua furaha yangu ni wewe. Kwa wengine nitajisumua furaha yangu ni wewe. Hata siku nikifa nomba urizike wewe. Amina wewe. Siri ya nini? Oh. Acha nikwambie moyo wangu natamba nao. Wasikutishie wengine wanaotaka wao. Ni lazima waishukie ikapo sio levo zao. Asubuhi tukigombana usiku ndo wapata nao, hey. Kale gariste, baby sikuoni. Eti nikajona nisha mvuoni. Utadhani na enjoy. Mwambia zimeni chosha nivuhoi, yeah. Dunia ina siri. Kila unemona ba moyoni mwake na furahe. Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Ule niripata rahi lanka gundua furaha yangu ni wewe. Kwa wengine nitajisumua furaha yangu ni wewe. Hata siku nikifa nomba urizike wewe. Amina wewe. Konde boy come number one. Parece a él. Konde music worldwide. Mamacita, te quiero tocar, mi amor.